Sindu wasibusuku manje singispenda nathi Nigeria ayibo Nigeria mina angilali nabangane emakhaya ukuguse ngikuze ngomsindo wasibusuku manje singispenda nathi Nigeria ayibo 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 Nigeria
Aibu, Nigeria.